dhageysatay markaatiyaashii la horkeenay maxkamadda mid midna u weydiisay marag furkooda waxay maxkamaddu si buuxda ugu hor cadaysay in hubkaasi ay wateen eedeysanayaasha kale ah Cabduqaadir Cabdulaahi Maxamed Boorow laba Cabdulaahi Ibraahim oo labadooduba ka wada tirsan yihiin ururka nabadiidka Al-Shabaab ayna baxsadeen intii lagu guda jiray qabashada hubka saarnaa gaarigii janta diyeeshaha uu waday eedeysanaha koowaad markay dhageysatay dooda qareenka oo ahayd in eedeysanayaasha koowaad labaad saddexaad afaraad xabsiga laga sii daayay isla markaana loo naxariisto labada eedeysane kale ay maqan sidaa darteed maxkamaddu waxa u caddaatay in eedeysanayaasha kale Cabduqaadir Cabdulaahi Maxamed Boorow oo maqan Cabdulaahi Ibraahim oo isna maqan ay yihiin dambiilayaalkii galay dembiga lagu soo ogay waxayna maxkamadda ku xukuntay min 10 sano oo xabsi ciidan ah ayaga oo maqan maxkamaddu waxay amraysaa in si degdeg ah loo soo qabto labadaas eedeysane meel kasta.